Alright, asikwamukele ke mlaleli noma ngabe kuphi la usicosha ukhona siyakubingelela siyakwamukela kulolu hlelo oluyispecial esilethelwa ngelokothi ezinhle umnyango wezempilo kwisifundazwe sakwaZulu Natal ngokuholwa ke ungqongqoshe uNoma Gugu Simelane Zulu. Sinentokozo ke namhlanje ukuthi sinaye la endlini zokusakaza esizokhuluma nje sibuka ezinye zezinto ezihleliwe umnyango kanye mhlambe nokunye nawe mlaleli ongafisa ukuthi ke ube ingxenye yako nofisa nje ukuthi ukwazi siyazi ke ukuthi impilo enye ke yezinto ezibaluleke kakhulu kwisifundazwe sethu sakwaZulu Natal. Njoba sengingasho siyakubingelela siyakwamukela kulolu hlelo oluyispecial namhlanje. Angibingelele ke kuNgqongqoshe osuku lana namhlanje. NgqongQoshe siyakubingelela.
Asibingelele FK, sibingelele nakubalaleli emakhaya. Kuyinjabulo kakhulu ukuthi sithole le thuba lokuhlangana namhlanje nani sixoxe nakubalaleli emakhaya, ikakhulukazi ngoba lo hlelo lwenu lusifaka kuma radio stations okuyiwona wona abantu abawalalela ayo emakhaya ngokuhlukahlukana. So siyajabula kakhulu ukuthi sikhuluma nabantu abakwi province yonke yakwaZulu Natal.
Mhlambe nje ngiyangizwe makukhulunywa kuthiwe isikhathi sesidliwe yinja. Angifuni ukuba yinja, ngicine sengidla isikhathi. Asivele sihlale kuyona amagqozo. Siyazi ukuthi ezinsukweni ezimbalwa ezedlule noma emasontini amabili mangaphosisi uye wethula isabelo imali somnyango wakho. And ezintweni eziningi ozibalulile lapha kuye kwavela ukuthi ke umnyango wakho ukuthatha thela ekhanda noma eqhulwini ukuthi abantu bahlinzekwe ngezinto ezizokwenza ngcono impilo yabo. Mhlambe nje ake siqale la sibuke kuthaneni abantu baye bakhala kakhulu athi ngiyile mina esibhedlela noma eclinic ifayela lamali satholakali, siphila in the digital age manje NgqongQoshe, ngizwile nje kancane mhlambe imapha ama priorities eni nawe kutheni abantu hayi ake bangalahlekelwa ke manje amafayela abo. Siqale nje kuwona
FK, asibonge kakhulu ithuba. Okokuqala nje umnyango nomnyango uma kuqala unyakazimali which is around April kuyaye kufanele uhambe uyeshaya umthetho uyochaza ukuthi njengoba sithole le imali esithole eshaya umthetho yikuphi esizokwenza ngeimali esizahlulelwe zona. So ngoba ke thina siyazi ukuthi ama elections ebengo May siqale laterna ukusebenza kwafuna kwafica sekukhona inhlelo ebesezenziwe abantu bomnyango ngoba phela ngithi uhulumeni awumi uma ngabe thina siso kwethu kuyaqhutshekwa ekusebenza. So ama priorities akade khona ke kwafuna umuntu abuke kancane sibheke nane manifesto ka African National Congress ukuthi thini, and ngesikhathi sikhankasa ke ngoba sisanda kubuya okhethweni abantu bakithi uma ngabe sikhankasa ziningi izinto ababeyiphakamisa kukhongolose besho ukuthi cha bayajabula ngendlela esibaphethe ngayo eindaweni ezithize kodwa kukhona abangakujabuleli futhi kukhona ukubaphatha kabe ndokunye kwalokho abakuphakamisa yiyo lo osanda ku chaza nje lana FK ukuthi uma ngabe befike emaclinic noma befike ezibhedlela ikakhulukazi umuntu uyayalinde kuze kuphele u 4 hours kuphele u 5 hours elinde ifayela nje engazi ukuthi ifayela kwenzekeni. Kwesinye isikhathi kuze kutholakale ukuthi alitholakali ngempela ifayela kufuna kuvula ifayela elisha. Now ukulahleka kwamafayela kuyichallenge enkulu kithina, but into yokuqala engiyenzile ke uma uhulumeni ka-ANC noma u-ANC uma ngabe unginikeza ukuthi sibambe kulomnyango, ngibe sengithatha isinqumo sokuthi angeke ngivakashele izibhedlela zonke ngibone nje ukuthi zisebenza kanjani. Of course asikayivakasheli zonke, but lapho sesiqale khona kube sekucaca ngempela ukuthi lento abantu bakisha bayiphakamisayo yokuthi uma befikile izibhedlela uya ufika ebhedlela ubone ukuthi ama systems akhona asebenza kahle kodwa nje kuvele kube khona indawo eyodwa abantu abavele balinde khona ama hours. And inkinga enkulu ukuthi uma ngabe abantu bakithi ephethe i-blue card yakhe noma i-card number kuyo phela ama-hour i-card lakhe lifuneka ngenxa yokuthi sisebenzisa i-system endala, i-system yamaphepha, i-system that is very costly. So kube sekucaca ke uma ngabe singena kwi-budget speech yethu ukuthi kubalekile ukuthi si-prioritize i-issue of revamping i-system yethu, i-electronic system yethu. But into yokuqala siyoqala ngayo ilesibiza for lack of a better word sithi e-filing. Kodwa into enhle ngayo ukuthi ngaphandle kokuthi izosiza ukunciphisa ama-queues lapha ezibhedlela, but izosiza nanokuthi odokotela kuyajokwe nje FK kuthiwa ubhala kabi, ubhala njengodokotela bese sigcine singasaboni nokuthi ama file odokotela udokotela ubebhaleni so uma sisebenzisa an electronic system kuzosiza nokuthi sikwazi ukwafunda lawo ma file bengikusho nje lokho in passing in joke kodwa iqinise ukuthi nalama medical legal lama claims amaningi esiwatholayo si umnyango amanye sigcina sesetlisha out of court noma sivuma ukuthi sizokhokha noma singenali icala ngenxa yokuthi sometimes akusafundeki ukuthi kubhalwe nasazi ukuthi umuntu wayebhala wayebhaleni
kube ngathi ubudedengu
ngathi ukuthi nje asakwazi ukufunda ndinkantolo ayizoba nendaba ukuthi wena uthi hayi ngangibhalile phansi ifuna ukubona ukuthi wawubhaleni ngempela uma ingakwazi ukufunda lokho inkantolo iyadlula so izosisiza ke nale system yokuthi sikwazi ukuthi si sustaine lokho izosisiza futhi nokuthi kunobugebengo sobubukeka bikhona lapho abanye abameli ndangisho ukuthi bonke but abanye abameli babukeka sengathi manje sebenze nje lento yokuthi bahlale ibhedlela bagade nje ukuthi ubani owenzeni wrong kwesinye isikhathi kungekho ngempela iqiniso but kwesinye isikhathi suye likhona now uma ngabe besubmitter ama files noma besubmitter ama claims abo kwesinye isikhathi uthi uyafika usuyolufuna ifile alisekhi ifile eminyangweni ngenxa yokuthi abanye balabameli aba unscrupulous basuke besebenza nabanye ozayo ukuthi abakhona ezibhedlela bawatshontsha ama file kanti besigcineke njengomnyango singasakwazi ukuyidefenda and lokho okuthathi leningi kahulumeni engabe iyothenga imithi engabe yokwakha ibhedlela yakhe ama clinic sekufuna sikhokhele imali sikhokhele abameli asisho ukuthi lapho umnyango onephutha khona akungakhokwa kodwa akukhokhe ngendlela eyona yona imali eningi esiyikhokha sikhokhela abantu ayigcina ifikile kubona igcina ila kulento ebizwa ngokuthi ama costs aba abameli ngenxa yokuthi bona bayayikhuphula imali ngendlela ngoba bazumthetho ngendlela abawazi ngayo
mangabe ke usanda kuvula wakho umsakazo sisengxoxweni la nongqongqoshe we zempilo kwisifundazwe sakwaZulu Natal sibeka nje isimo sezempilo kwisifundazwe sethu siyazi ke ukuthi besikhona isabelo mali njoba sengike ngasho ukuthi ungqongqoshiye wasibeka isabelo mali ukuthi yiziphi izinto abanazo nabazihlelile ukuvezile la ungqongqosho ukuthi useyivakashelile ibhedlela ezithizeni ezinye futhi usazophinde ayizivakashele mhlambe nawe khona ongafisa ukukubeka uzoba ke ingcenye yohlelo makhathelene ohlelweni sizokunikeza inombolo ozokwazi ukuthi usithinte kuyona sizoyidlala futhi ke nembono yakho ukwenza ukuthi ke nawe uyaba ingxenye yalo loluhlelo mhlambe ngqongqoshe ukukubuyisela emuva nje kancane ngoba sikhuluma la ngokuthuthukiswa kwezempilo lokho singakubiza phecelezi iquality of care through infrastructure development ngiyazi ukuthi lokho iyona into ebaluleke kakhulu uma ngabe umuntu eya esibhedlela ngiyazi kunabantu abathi isibhedlela nje mina ngiyasaba sinesithunzi nje ngenxa ukuthi even izinto ayifica khona ziyamthusa mhlambe infrastructure nizoyidevelopa kanjani ukuze izomnikeza that care yokuthi uma ngingenela ngempela ngizosinda
no FK uqinisile uyazi ukuthi kwesinye isikhathi uthi ungena nje esibhedlela uvele ubone ukuthi ugula kakhulu uguliswa nje ukuthi uma ungena egeidini lakhona noma eminyango wakhona isibhedlela simi kanjani so uma ngabe sithi sizoshintsha iquality noma indlela esinakekela ngayo abantu bakithi through infrastructure siyazibophezela siyazikomitha ekutheni sizoba nohlelo olaselivele liqalile kodwa sizoliqhubekisa futhi silenze silintensify yokuthi asilungise phela izibhedlela zakithi ikakhulukazi izibhedlela lezi before 1994 okwakuthiwa izibhedlela zabantu abamnyama kuphela ngoba kubukeka sengathi zona ngoba zazindala zazinganakiwe sezidilapidated so kufuna kube nohlelo lokuthi sizilungisa kanjani ikhona ke iprocess esihlali esiqaliwe yokuzilungisa inkinga ekhona enkulu FK ile yokuthi imali ayiningi kahulumeni and ayiningi ukuthi akuthina sodwa njengomnyango wezempilo kwi province yakwaZulu Natal o affected i province yonke i affected ukungabi nezimali ezi enough but nezolonke nje generally imali azikho so uma ngabe uyithola imali kufuna uprioritize ke as a result asikwazi ukulungisa zonke izibhedlela ngesikhathi esisodwa kanye kanye in fact even esibhedlela asikwazi ukulungisa yonke into esidingayo ngizakunikeza isibonelo sokuthi currently silungisa isibhedlela sase King Edward ziningi izinto ezidinga ukulungiswa King Edward and some of the things za affectwa yi drought ka 2017 uthola ukuthi kodwa asikwazi ukukulungisa konke kanye kanye ngoba imali ayikho enough we have just recently completed ama ama wards amasha nama theaters amasha that we have concluded King Edward but ikhona iward ye maternity osingeke osikwazi ukuyilungisa nje noma siyinyanyalade efuna ngempela siqale phansi ngoba iflood yayi affecta kakhulu so ngizama ukuchaza ukuthi infrastructure is a program esikuyona esiyakhaya futhi we are going to continue throughout ngebhedlele eziningi but angikhulume ke ngesibhedlele esihle esinye esibalekile esisanda kusakha engicabanga ukuthi sizosivula nje sinethemba ukuthi mhlambe around November December so bese sifully commissioned sesikwazi ukusivula isibhedlele esibizwa ngokuthi I Dr Pixley ka Isaka Seme Memorial Hospital it's a beautiful hospital eseduze kwase Mahatma Gandhi yes it's about 10 kilometers away from Mahatma Gandhi kune mall laphana entsha I Bridge City so it's just next to I Bridge City very very nice kune institution as well yaka justice ekhona laphana uma usibuka lesibhedlela from outside sibuya sengathi it's a private hospital so it's really really nice into enhle ngaso ke sisibhedlela lesi esizoba nembhede u500
bengisathi ngizosho njalo ngqongqosho ukuthi abantu abangaguli yizi imbhede imihle iminingi kodwa abantu abangaguli kuhle kono ukusibona lesa sibhedlela awasichazele kase ngqongqosho
no sisibhedlela esihle ngempela and njoba ngisho sithi sizoba i500 bed hospital sizosiza ukuthi lomsindo nane pressure ekhona eMahatma Gandhi as a hospital sikwazi ukuthi siyinciphise abantu bakithi ba understand ukuthi uma ngabe efika esibhedlela noma e referwa I first point of call yakhe kufuna kube eMahatma Gandhi but uma ngabe ke ese referwa uzobe se referwa ePixley sikwazi ukuthi siassiste I pressure sizo assist even eEddington le pressure enkulu yase Eddington abantu abaya khona in fact ma ibhedlela eziningi zaseThekwini zizo sizeka ngalesa sibhedlela ngoba abantu bakhona abaningi bazobe besizakala khona lesa sibhedlela ke sinento entsha engakazi bekhona entweni in the whole country entweni ebiza ngokuthi I regional hospital sine scan laphana esibizwa ngokuthi I MRI machine umshini obiza inqwaba yemali engekho ndawo and uzosiza ngempela ngoba uyabona nje abantu abanawo lo yamshini abantu abakuma private hospitals kuphela so the fact that sesikwazile ukuthi kuma institutions ethu ngaphandle kwase Albert sikwazi ukufaka laphana is development ngoba izosho ukuthi izinto ezifana no cancer zizokwazi ukuthi isheshe zitholakale zisheshe zitreateke zisesekuqaleni zingaze zifike kwi level lapho yokuthi umuntu asegula kakhulu khona engesezi ukusizakala umshini futhi uzokwazi ukuthi even ama students ethu laba abafundela ukuba odokotela bazokwazi ukuthi bayisebenzise leyo mshini so I Pix ka Isaka Seme the hospital esiqhenya kakhulu ngaso and siyisibhedlela esibonayo ukuthi sizoba kwi level enkulu kakhulu no very very high level but asikusho ukuthi outside of iPix lika Isaka Seme as part of our priorities that we are having kulomnyango we are discussing currently noma sixoxa nabantu abasemnyangweni into yokuthi yini singakhi isibhedlela esifana neKing Edward noma esifana neChief Albert Luthuli Hospital in the north of the country well of the province iprovince yaKwaZulu Natal iprovince enkulu enama regions awu 11
abantu bathutheleke eThekwini ukuze bazothola impilo engcono
abantu bathutheleke eThekwini ukuze bathole impilo engcono ngoba isibhedlela esikuleyo level siseThekwini kuphela zuthu ke iKing Edward neChief Albert now ukuze abantu bathola ukusizeka umuntu osuke emanguzi uya transportwa e department imhambise le e King Edward noma imhambise e Chief Albert kanti uma ngabe besinesibhedlela esise north ubuyazi ukuthi abantu basemajuba district abantu baseZululand district abantu basemkhanyakude district even abantu base King Cetshwayo bangasizeka kuleyo site lelo then abanye ke bakwazi ukuthi bayeThekwini so sifuna imali ke sikhuluma nawe nje sifuna yona imali yokuthi asisakhe lesibhedlela and sinethemba ukuthi in the next couple of years ngoba akuvamile ukuthi ukwazi ukwakha isibhedlela ngonyaka noma ngo 2 years we will be building that hospital we are very excited ngaleyo approach leyo ngoba siyacabanga ukuthi abantu base north forth nabo bayadinga ukuthola icare i level of care ne treatment etholwa yibo bonke abantu and itheku seli overpopulated ngenxa yokuthi zonke izinto sizibeka ndawonye so abantu be province yonke kufuna baqale manje bathola ukusizakala ngendlela yomuntu ohlele eThekwini naye
angikwazi seke emlalela ukuthi nawe ngaba ingxenye yaluhlelo ngokuthi ke usishiyele umyalezo lokho sikubiza phecelezi voice note ngokuthi ke uthinte inombolo ethi 066 0 4 4 4 1 0 6 6 0 4 0 4 4 1 0 6 6 0 4 0 4 4 4 1 ama voice notes ethu ke lawo uma ngabe ke ukuthi mhlambe khona obufisa ukuthi nawe ukuveze sizobeke sesidlala imiyalezo yakho asidlale imiyalezo bese sithi qhu eyitolo sisohlelweni ke la oluvela ke kuyona ke umnyango wezempilo kwisifundazwe sakwa Zulu Natal ngokuholwa ke ungqonqoshe noma gugusi belane Zulu ngikhumbuze mlaleli once again leyo nombolo 066 040 4441 066 040 4441. Okay, siza kuwena bukhoma sikuphi la sise Newcastle Black Rock casino. Kumnandike ukuba la ngqonqoshe ngoba sikhuluma ngezempilo nje kushaya nomoya sizophuma nathi sesithe ukufudumala ngiyabona impela nebhedlelo osho ukuthi uyazaka ziletha nje impilo ake sizwe ukuthi abalaleli bona mhlambe kuphi abasinikelele kona
ngqonqoshe ngikumsebenzi wa Self Care Can okhathazeke kakhulu ngicela ngqonqoshe ukubuza ukuthi mhlambe kusemqulwini wezimpilo yena ukuthi uma ngabe uqashwe njenge-cleaner lasesibhedlela kumele uguqe phansi ngamadolo ube ungafakile izinsiza vikela eziphelele ukuba ungaguqa phansi ngamadolo ukuze ucoce esibhedlela lapha RK Khan ngendlela esisebenza kabuhlungu ngakhona kumele siguqe ngamadolo sikline phansi kuphinde futhi lapho abaphathi bethu bangasiphathi ngendlela egculisayo ngoba ukuzwe ngisho umphathi wakho esekunxaphela ngisho ukunxaphela phinde futhi nalapho futhi ngqonqoshe kufanele wenze yonke imisebenzi ungasitholi ngisho isikhathi esanele sokuthi uphumule siyacela ngqonqoshe uma lokho kusemthethweni noma kusemqulwini wezimpilo uke usinikeze impendulo okuyiyona yona ukuze sisebenze sikhululekile ngoba asisakuthokozeli ngisho ukuvuka siye emsebenzini imbala. Ngiyabonga kakhulu ngehhovisi likangqongqoshe eliza kubantu.
U-Anonymous osebenza e-RK Khan ubuza ukuthi kusemqulwini yini ukuthi uma uyiklina uguqe ngamadolo ungazifakile izinto zokuvukela. E-RK Khan siguqa ngamadolo sikline. Abaphathi abasiphathi ngendlela baze bayasinxaphe. U-Anonymous ose Newcastle uthi sawubona ngqonqoshe sicela ukubuza ukuthi laba abaqashwe emakliniki bengama groundbreaker yini bangaqashwa ngokugcwele safa thina bazali izingane aziwutholi umsebenzi ngisho seziqedile lowo 2 years zibe sesihlala emakhaya. Ubasha Zondi ubhale kuFacebook wathi MEC inzima into yama ambulance kuunderbag kuthiwa akhona kodwa abasebenzi abekho bayagula abanye ba off. Kukumaphumulo obhala kuFacebook uthi ngqonqoshe ngisacela nibheke nendaba yemedication ephelayo emaclinic. Namuhle bengiye eTheton Clinic esemthwalume amaphilisi kashukela angiwatholanga kuthiwa awekho manje. Azofika mhla 28 August ekuthiwe angibuye ngawo ave ngizobe sengifile ngenxa yokungatholi nayo medication. Ubonisiwe amaphumulo kuFacebook uthi ngqonqoshe angikhali ngalutho siyabonga nje ukuvakashela isibhedlela sethu iPrince Mshiyeni Memorial Hospital siyathemba ukuthi uzibonile izinkinga zethu futhi uzosisiza ngaso.
Nangu andile analungwane othi unurse qualified uyi midwife and unomdlandla unane passion ngomsebenzi wakhe uyafisa ukutholelwa isikhala sokusebenza ukuze ukuthi baningi abanje ngaye uyacela ukuthi basizwe bangaze ngaphambi kokuthi baze baphelele umdlandla.
Asibonge kakhulu kubalaleli bethu so lokho esiqhubeka nje sithatha ke imbono yabo mhlawumbe ngokuthi ngaphambi nginikeze ungqonqoshi ithuba lokuthi ayiphendulele asiphuthume ngasayitolo sikhokhe ikweleti okuzothi ke mangabe sibuya lapho bese ke sibuya ke nezimpendulo zika ngqonqoshi lalele lona ke uhlelo luyispecial esulethelwa ngelokothi ezinhle umnyango ke wezempilo kwisifundazwe sakwaZulu Natal. Asiphinde ke siqhubeke sinohlelo lwethu sikwamukele again imlaleli noma kuphi la ukhona usalaleke yona ke imsakazweni yakho yomphakathi sinongqongqoshe ke wezempilo la emsakazweni sizobheka nje izinto ezithinta ke impilo yakho ngaphambi ukuthi siye eyitolo abalaleli bayivezile ke imbono yabo kakhulukazi ngiyafisa la ngqongqoshe ukuthi siyithinte nje ikakhulukazi le engicabanga ukuthi abantu iyona ekuthiwani indaba isegudu noma ibashisa ibuzi ukuze bezokwazi ukuthi ke baphenduleke khona la oqala engiyengamuzwa ekhala ngama working hours and working conditions ngicabanga ukuthi lokho kunomthelela omkhulu ekutheni abantu bathole i service e proper noma e poor ama working hours nama working conditions mhlawumbe ungaphawula uthini lapho
Asibonga kakhulu umsakazi. You know, ngiyajabula kakhulu nangabe sikwazi ukuthola abasebenzi particularly from RK Khan. Inkinga ukuthi sizothi RK Khan kube sengathi yona yodwa nenkinga kanti baningi. So ngiyafisa nje ukuchaza ngisho sitting here today ukuthi sizozihambela zonke ibhedlela but ama working conditions abasebenzi bemnyango wezempilo iyona into ngempela esiqikelelayo futhi esizoyivuselela ukuthi siyagada sibuke ukuthi kusebenza kanjani. So kungiphatha kabi ngempela ke ukuza ukuthi khona abasebenza ngalendlela udadwethu ayichaze ngayo. Ngebhadi ngi abanga ukuthi ibhathi nje sathi siyevakasha RK Khan safika khona sibatshelile ukuthi siyeza ukusho ukuthi ziningi izinto abayiqoqa ngoba bazi ukuthi siyeza sizohlala ke uhlelo olunye lapho sofika khona nje bengazelele sibone ngempela ukuthi kusetshenzwa kanjani by the way sifike sibatshelile benjalo ziningi izinkinga esazibona ukuthi zikhona abangakwazanga ukuyifihla ngenxa yokuthi siyisibhedlele besibukeka singamanage ngempela ngendlela eyiyona yingakho saze sathatha isinqumo sokuthi cha okokuqala nje umuntu who takes the fall umuntu oqashela ukumanage that's why sathatha isinqumo ke sokuthi uCEO kuyabonakala ukuthi njengomanager akawenza umsebenzi wakhe akasuswe ayise kwenye indawo so that sizokwazi ukuthola umuntu ozosimanagele isibhedlela ngoba uyabona lezi zinto ezichazwa udadwethu nje izinto ze management lezo umanager uCEO o manager wesibhedlela akumelanga ngabe uyayivumela isimo esinjalo ukuthi abasebenzi baguqa phansi bengamadolabo by the way uyazi eibhedlela kunosimende more than ukuthi kunama tiles okukhapet okusho ukuthi leyo muntu loyo uzoba nearthritis uzoba nokugula abenjani so kusibukeka nje ezabantu abanganakekeli kanti akulona iqiniso so sizoyilandela ndalayo but bengifisa ukuchaza futhi kudadwethu ukuthi ngaphandle kokususa uCEO RK Khan kunamathimba ama ngicabanga ukuthi amahlanu esiwafakile azoyosiza ukuestablish ama systems nokuunderstand ukuthi yini inkinga yale sasibhedlela kahlehle elokuqala ithimba yithimba elizobhekela indaba yemali libheka ukuthi imali isetshenziswa kahle yini inkinga singasizaphi ikuphi okudinga ukuedwa kunethimba elibhekele nursing nje lidwa umama uSosibo okuyena yena responsible for into ye nursing in the province ayo bayabheka nje ukuthi cha ngempela yini inkinga sizaze sifike kule nkinga esasibhekene nayo ka baba lo washona ngalendlela ayeshone ngayo eneyibungu emlomeni kwakwenzekeni and singayivimbela kanjani in the future so akhona ama teams akhona njengoba udadwethu eseshilo ngaphandle kokuyela nami I'll raise it up now la mathimba ethu kusasa ngoba phela noma kuyi holiday thina siyasebenza so that sikwazi ukuthola i report and sibone ukuthi investigation yabo ihambe yafika phi but ngiyathembisa nje ukuthi sizoyilandela lelo hlelo lolo sisheshe silungise ngoba akwamukelekile ukuthi umuntu asebenze ngale yandlela
omunye la uye wakhala ngokushoda kwemithi mshanguzo shortage of medication
kuyiqiniso lokho yazi sibukeka sengathi sinayo yona inkingana ekhona Enye inkinga idalwa ukuthi abantu bethu abaqashwe umnyango abamanage ama facilities aba odi kusenesikhathi ebese ke kuyashoda lapha nalapha yana ngiyajabula kodwa ngoba ulishila igama le clinic kusho ukuthi sizokwazi ukuyoyichekela thina ngihamba no Dr Mlitha lana advisor eofficeini lika ngqonqoshe and uzoyilandela as early as tomorrow because uqinisile umethi umuphelelwe ama imithi ikashukela what we call it diabetes kusho ukuthi ushukela wakho uzokhuphuka kanti ushukela phela kufuna umanage now umunga senawo kusho ukuthi kuzokwenzekani so we will follow up sithola ukuthi yini but kukhona into engifisa ukuyichaza ukuthi eminyi imithi asibi nayo njengeminyango ngenxa yokuthi u supplier wethu ongenayo angikwenzele isibonelo izingane zethu sithi as vaccinatewe and kune duration eyayibalwe ukuthi ingane ya vaccinatewa every month umisanda kuzalwa bese kweqisa mhlawumbe 3 months umisikhula khulile kuphinde kweqise u 6 months now issue vaccination yengane sishota nge vaccine ethile yengane leyo vaccine leyo akutsumnyango ongaodanga akusi province iprovince odile unational odile into eshodayo umuntu oshodayo usupplier opheshayo ongasenayo le ingredient efunekayo so zikhona ke inkinga ezinjalo but uma ngabe befika ingatholakali leyo vaccine in particular onesi bayakwazi ukuchaza ukuthi cha uma ungafikanga namhlanje ungabuya emva ka 3 months kuzobe kungenankinga sisazokwazi ukuthi senze kunento ebizwa ngokuthi catch up sisazokwazi ukuthi siyenze I catch up enganeni akuzoba nenkinga enkulu kangako but that is on loan vaccine so imithi akumelanga ngabe iyaphela and imithi umanager no manager we facility une responsibility yokwenza sure ukuthi ngaso sonke isikhathi uyakwazi ukuthi imingakanani imitha nayo izophela nini but sengivala ke kulolu aba kune system ekhona kwa Department of Health e dashboard system lapho kwazi ukubona khona ukuthi I facility ne facility isimiphi in terms of I medication and I system ke sizoqala si establish siyifake kwi phone yami kwi tablet so that sikwazi nathi ukuyibukela sibone ukuthi sisiza kanjani but sizayingenelela le yase Tertian clinic sibone ukuthi ihamba kanjani
kunabanye la engicabanga ukuthi babaleke kakhulu the midwives and the nurses ukhalile omunye la wathi mina ngumbelethisi hey amathuba emsebenzi ayaqhoza bese ngimhlanganisa nalabo abazibize ngama groundbreakers sure. Mhlambe bobabili labantu ngokwama categories abo zikhona inhlelo enazo ngabo
asiqale kulabo ama groundbreakers I challenge eyayibe khona ukuthi over the years umnyango ubuvamile ukuqala ama projects bese kuthiwa akutholakala ama volunteer I youth ngenxa yokuthi abantu abasha bayashesha and so forth kube nethemba ke lokuthi ngokuba I volunteer uya stole stipend esithize but emva kweminyaka mhlambe umnyango ungakwazi ukuqhubeka ukuqashe ngoba usukune usune experience but lawo ama groundbreakers ba abantu ababethathiwe nje at a level yokuthi baya volunteer but I challenge esikhona manje ukuthi umnyango ke awusenayo imali yokwazi ukuthi uphinde uqhubeke ubaqashe moving forward kuye kwenzeke kwesinye isikhathi uthola ukuthi khona ama partners la babiza ngama NGOs nabanye abaqhamuka phesheya babathathe babanikeza ama stipend but bebe besebenzisana nomnyango so uma zikhona ke inhlelo ezinjalo siya sikwazi ukuthi sisize but ngiyafisa ukwengena kuleka mfowethu lo okade chaza ukuthi uyi midwife futhi uyawuthanda umsebenzi wakhe and siyabonga kakhulu ngalokho ngoba baningi ngempela abakhona abawuthandayo umsebenzi bese bevele baqedwa amandla nje ukuthi abaqasheke ngiyafisa ukusho umsakazi ukuthi sina ama post njengomnyango wezempilo akhona ama post o midwife ngoba bayadingeka akhona ama post o nurse ngoba bayadingeka inkinga enkulu esibhekene nayo ukuthi ama post ekhona enjalo asinayo imali yokubakhokhela obese kwenze kuba nzima ke ukuthi siqasha kanjani umuntu singeke sikwazi ukumkhokhela now ngengathi nasiqala ukukhuluma ngaxoxa indaba yokuthi iprovince yakwaZulu Natal njengawo wonke ama provinces eSouth Africa ibhekene nenkinga yokuthi asinamali as a result iprovince yabe isithatha isinqumo soku implementa into ebizwa ngokuthi ama cost cutting measures ama cost cutting measures ayethi uma ngabe umuntu ethatha impesheni aga replace umuntu uma ngabe eshona aga replace umuntu uma ngabe resigner aga replace until I department ne department iba ne staff complement esinciphile so that uhulumeni ezonciphisa ukuspenda kuma salaries but akhulise ngekwe development now iyasebenza ke leyo nto because kwamanye ama departments sebeyakwazi ukuthi banciphise I staff complement behlise into esibiza ngokuthi wage bill so that imali izokwazi ukutransfereka from salaries to I development but ayisebenzeli ke thina njengomnyango wezempilo ngoba emnyangweni wezempilo akekho umuntu ongamdingi khona uphotha uyamdinga uphotha ubaleke as much as unesi ngoba unesi umsebenzi wakhe ukuhlenga mina uma sengilele esibhedlela akusume umsebenzi kanesi ukungiqhuba ngetroli angisuse kwelinye iward angimikise kwelinye so uyamdinga uphotha njengoba unesi umdinga yena ukuthi akubheke uma ngabe use theater kwenziwe isurgery kukhona unesi osiza udokotela khona udokotela owenza operation ubalekile udokotela owenza operation ubalekile unesi usiza udokotela kodwa uyamdinga nomuntu oklinayo ngoba awukwazi ukuvula isikoli e theater engene enama gems ubuze ucabanga ukuthi sizophila so into esiyenzayo ke khona manje nesesithatha isinqumo sokuthi siyenze ukuxoxa no ndunankulu ukuthi cha siyacela ukuthi siyayi understand futhi siyayi supporta ama cost cutting measures e province ngenxa yokuthi sime sibhekene naso kodwa umnyango wezempilo awufani neminyi imnyango thina njengomnyango wezempilo siyacela ukuthi sinikezwe at least into ebizwa ngokuthi i minimum staff establishment ezobichaza ukuthi uma ngabe ubudinga onesi abawu 10 kuleli ward kulungile ke sinikeza u 6 at least so that sikwazi ukuthi we try and make do kulo 6 lo esinawo ngoba sikwazi ukufika ku 10 ngenxa yokuthi imali ayikho so sixoxa leyo nto ke nondunankulu so that even nalaba ababona sengathi ababona abantu abacritical angabizwa ukuthi ama non critical posts sibachazele thina uhulumeni ukuthi cha nabo they are just as critical as honest no doctor ngoba honest no doctor angeke bakwazi ukwenza umsebenzi wabo uma bengaqashiwe
so we are working on that engekho umuntu oyiradiographer
no ngeke uhlelele isifuba umuntu oredographer ngeke ngoba awuzokwazi ukuthi bayakunqoma ukuthi engathi uyawushaya lo msebenzi wezempilo awuzokwazi ukuthi mina nje ngeke ngikwazi ukuyifunda ilone khamuka kwi screen salapha udinga uredographer uyabona so it's very important ke that's what we are talking about into enhle ukuthi undunankulu uyasizwa futhi uyavumelana nathi into asicele ukuthi asambe siyoyenza thina njengabantu basemnyangweni eyokuthi asambe siyobuka kwi structure sese head office kuqala ngoba istructure sase head office ngokuka premier ngiyavumelana naye si blown si overblown unabantu abaningi abahlele officeini obakhokhelayo ongabe uyayithatha leyo mali uyifaka kuma district uyifaka ezibhedlela so uthi premier ke ngasambe siyo trimmer lapha head office e head office kusale ngempela ngempela abantu abadingekayo kakhulu e head office ke unabantu nje ababhalayo yabantu awuna dokotela ohlinza umuntu awuna awuna netso wenzani so imali eningi ozoyikhipha lapha e-head office uzoyimikisa ezibhedlela so we are working on that ukuthi thina sidini lethu sehlise kwi-organogram yase-head office while undunankulu esisiza ukuthi siyithola kanjani le minimum staff establishment so that abantu bakithi bakwazi ukuthi basebenze nalaba abaneskill abawo midwife abawo nurse bakwazi ukuthi baqasheke ngoba banasi skill but abakwazi ukuqasheka ngenxa yokuthi imali ayikho
livulekile ke mlaleli ithuba lokuthi nawe uzibuzele kungqongqoshe inombolo ke ongasithumelela kuyona i-voice note ilula kakhulu 066 040 444 1 066 040 44 41 inabola ke leyo ozosithumelela kuyona i-voice note uma ngabe ke kuukuthi khona obufisa ukubuza acabanga ukuthi khona oyede singamthola la ngqongqoshe siza ukuthi yena okwakhe kuphawula kuthini
ngiyabingelela ngqongqoshe wamathandekayo hey mina nginesicelo nje la ngizocela ukungazisho ukuthi ngubani kodwa okwamanje ngela eThekwini kwaMashu ekhaya kodwa kule empangeni benginesicelo wengqonqosho wami ukuthi ni uma ukuthola ithuba ukuhambele iclinic yangale ngakithi ukuthiwa indlangubo clinic engaphansi kwamasipala wasemlalazi hayi bandla iservice yakhona ayive ingekho yinhle uniyafika khona ningabantu banibuke nje phela behla benyuka oziphathela iselfoni yakhe edlalela uWhatsApp udlalala noWhatsApp boyozi baniqala mhlawumbe uthuthu kuyoshaya yo 10 khona lapho nithi nilindile bathi sebe yediyeni manje lento asiyazi noma yona nqubo yakhona yini ukuthi kusetshenzwa kanjalo yini emakliniki ayisha mabanaso isandla kusiyami sacela nje ukuthi kusihambelele kuleyo kliniki nje ukuyobona nje indlela yokusetshenzwa ngayo ukuthi kusetshenzwa kanjani
nalithi yelinkinga la ngqonqoshe mhlamba ke before nje sizidlulele phambili ngoba ngifuna siye kwenye aspect altogether njengamanje but ake siye kule kuvamisile ukuthi kukhalo ukuthi bahudula inyawo bayetiyeni bayelanjini bonke baya ngesikhathi esisodwa sisalede ngwane
uyabona nje ike yangikhuphulela ushukela kakhulu ngivakashele lapha e King Edward uma ngifika khona sithola iqueue yinde mhlamba abantu ba la ko 30 something on the floor kufuna ngabe kunodokotela abawu 6 uma sifika sithola odokotela oyedwa sibuza ukuthi abanye baphi kuthiwa hayi bayetiyeni kanye bonke kwenzeka kanjani now you know what that says it says umuntu omanager akawenzi umsebenzi wakhe
yeah
ngoba uma ngabe kufunakiwe etiyeni and kufanele ukuthi baye etiyeni ngoba basebenza kanzima ithuba labo lokuthatha ikhefu but asikwazi ukuthi siwu 6 senze umsebenzi owodwa sivele siye etiyeni sonke siwu 5 umanager kufuna abe ne schedule yokuthi uma siwu 6 sisitegarisha kanjani sihlukana ngo 30 minutes sonke kuphume 2 ku 30 minutes oqala kuphuma omunye kuphuma at least on the floor at any given time ube no doktore abawu 6 now yinto ke esizoqhubeka esizoqala siyikhulume ne nabasebenzi bethu bomnyango but sizoqala ko manager ukuthi yazi kubukeka sengathi la ka Department of Health awekho kahle ama consequences uma ngabe ungasebenzi I consequence management nje iyinto engabonakala uyabona ungena ekubeni u CEO umphathi wesibhedlela ungena ekubeni umphathi wesibhedlela nje ukuthi uzohola ukuthi umphathi busu yaye kanti phela ukuba umphathi means managing and ukumanager uba nama systems akho kufuna ukwazi wena before o manager bangaphansi kwakho so we are going to have consequences ke u premier ube sibuza nje the other day ukuthi ngempela uma sisusa u CEO wase RK Khan simimikisa kwenye indawo singamcharge sisho ukuthini ngoba yena ngokubuka kwakhe kusho ukuthi akuna consequence management le and it's true uma ngabe u manager noma ngabe kunge wena okuleyo ola o manager at that top at that level ngaleso skathi but if ku wena u senior manager the buck stops with you uya njengoba namhlanje nakunga collapse Department of Health ngekubiza u HOD kuyobuzwa mina kiyeke ukuthi mina ngikwazi nokuthi umuntu uoperate kanjani but the buck stops with me so wonke umuntu ke kufuna athathe iresponsibility at their level so that is the one thing okufuna siqale siyenze and we've agreed nenhloko yomnyango ukuthi we are going to have sessions no manager both bama facilities amakhulu which are hospitals nama clinics ethu siqale sidile nayo into yama tea breaks ne management ne nama schedules ethu uyabona ke into yabantu abazoba busy nama phone kusho ukuthi nje umanager waleyo clinic akasebenzi ngoba there's no way unabantu okufuna ngabe baserve abantu but bad busy phone ini okusho ukuthi ngabe ngihleli nani lana ngibhizi no WhatsApp and bese kuthiwani ngabe so ikhona lento kodwa ekufuna iphinde ivuselelwe ebantwini ngiyayizwa yasendla endlangubi hayi ngizobavakashela ke nginalo ke futhi umdlandla wokuvakashela wonke ama facilities bengibathembisa nje recently ukuthi ayiki facility okuyophela u 12 months singafikanga kuyona ngoba kubalekile ukuthi siwathinte wonke
sisakubona nje abalaleli ngiyathanda ukuthi ke sithalele nangomunye sizukuthi yena uthini ngaphambi sizidlulele phambili ngoba udabo landelayo ngicabanga ukuthi lusithinta kakhulu sonke nje libalekile
ngqonqoshe na kuwe FK siyabonga kakhulu for ukuthola le lithuba lokuthi nikwazi ukusaddressa ngezinto ezenzakalayo pertaining e health siyabonga kakhulu nanokuthi sekune approach yokuthi sekuzoba nesibhedlela la e-North because mina ngise North eMtubatuba we are very struggling when it comes to ama hospitals the only hospital we have is uHlabisa mhlambe noNkolezani and awunawo amanye mhlambe ama clinics attend izinto njengo oncology attend izinto ezinjengo cancer kanjalo so siya struggle kakhulu and there are a lot of people abangala e North okumele ukuthi beze beye ko Albert Luthuli beze beye ko Eddington ngenxa yesimo sokuthi la insiza azikho kahle actually I lost my mother last year ngo 2018 and ngo 2018 the thing into engayibona kakhulu inkingi ukuthi ke na ingoba indlela abantu abasuka la baningi and nangale kugcwele kakhulu iphedlela zincane kanti nezinsiza kusebenza futhi zincane so ke siyabonga kakhulu futhi singafisa ukuthi kube into ephuthumayo ukuthi nathi sikwazi ukuthi la eNorth sithole isibhedlela ngingu Ayanda wakasibiya eMtubatuba ngifonela eRise FM
asibonga kakhulu ke ku Ayanda mhlambe ngqonqoshe umzwili uAyanda ngicabanga ukuthi ukhulumela abantu abaningi la khona okuhle engikutholayo kuyena khona futhi nokunye engicabanga ukuthi kumele siqinise amabhawodi
no kakhulu FK you know angiqala nje ngokuthi ngiyajabula ukuthi uAyanda uyayijabulela le approach ngoba kusho ukuthi ngempela si letter into edingekayo kubantu be province so iyasiqinisa senza ukuthi sibe strong we resolve yethu to build lesa sibedlela and sizo sakha ngempela uqinisile uAyanda you know besixoxa nje nawe offline FK ukuthi ukuba unesi ngempela into ozalwa nayo ngeke kufana nokuba udokotela ngeke uthathe nje noma ubani uthi akabe unesi akabe udokotela bese ucabanga ukuthi kuzoba khona into eyenzekayo and bazokwazi ukuthi basebenze ngendlela eyona yona asisho nje ukuthi onesi abaningi bayawenza umsebenzi.
Yeah.
Onesi abaningi nodokotela abaningi bayawuthanda futhi umsebenzi wabo. Mm. Bese kuba khona ke lawo nje ma rotten potatoes ayi few. Avele angcolise igama le profession ngenxa yokuthi ababaphathi kahle abantu, bayabathuka, benzani. Now that is something as umnyango esifakela izibuko ngoba phela asikwazi ukuthi abantu njalo nasihlangana nabo bakhala ngento eyodwa. Onesi abasiphathi kahle, onesi ba impatient yayibona leyo nto. So we are working on a program ke yokuthi cha asike sithole onesi mhlambe sihlale nabo phansi siunderstandisane nje ukuthi yini ngempela ngempela okufuna ngabe bayayenza yini okufuna ngabe basiza ngaya abantu asivumeke kodwa FK ukuthi siyazi ukuthi ama challenges okuba understaffed agcina abanye abantu abenze babe impatient abanye baphelelwe inhliziyo ngenxa yokuthi basebenza overtime. So yingakho siyisebenza leyo process leyo sizoyilungisa but angifuni futhi ukuy accept as an excuse ngoba ngesikhathi sise Prince Mshiyeni sahlangana no nurse ngibhlungu nje ngoba igama lakhe angisalikhumbuli kahle udadewethu uyena sister o in charge of ward and ama ward amathathu lama ward nje obe amathathu nje alala abantu abawu 40 in each which means she's responsible for all of them and she loves umsebenzi wakhe ngendlela ongayazi uyakutshela ukuthi yena into okufuna ngabe uyayenza yiphi but when she works over and above izinto okufuna ngabe uyazenza even though I understand ukuthi she is overworked so abantu abanjalo ke abakwenza abangenza mina ngibe committed ekutheni kufuna ngiyishintshe indlela abasebenza ngayo ngoba bayayithanda umsebenzi wabo but i system ebafailisayo i system ebenze begcine kube sengathi abanaki kodwa lo dadwethu waze waqeda ukukhuluma nathi smile esichazele ukuthi kunzima kangakanani but umbona ukuthi ukukhuluma ngepassion because umsebenzi wakhe uyawuthanda baningi kabanja inkinga nje ukuthi kufuna sakhe isystem ezoba supporta bese sidila nalaba ke abama rotten apples ababangcolisayo sikwazi ukuthi sisebenze ngendlela okuyona yona
sisakhuluma nje ngeindaba ezinhle nabantu abahle ngiyajabula ukuthi isifundazwe sethu unqonqoshe kunalama goals eneni wabeke kwezempilo o 1990 ngizwele senishintshileke manje seku 95 95 95 and indawo yaseshowe ihlonzwe njengayo ndawo njengokuyona yona ndawo eyirijile le target jabulisile ukuthi leyo ndawo itholakale kwisifundazwe sethu. Now, abantu abaningi baye bakubalekele ukuyohlola okokuqala lokho. Uma esehlolile esazi akubalekele futhi ukuthatha imshanguzo yakhe. Khona kunjalo omunye uthola ukuthi hayi uyenza nje nomi kanjani akahle ngendlela izinto azenzayo ziphuma eceleni mhlambe loluhlelo lokutracer abantu so that we can reach lo 95 95 95 mhlambe siqale nje usichaze yini lo 95 95 ngoba u90 hayi sesiphumile ku90 manje sesiku 95
well into eyodwa kuukuthi nje sekunyuse sekunyuke ibhaka kancane ithi u90 99 noma 95 95 95 strategy sithi kufuna sikwazi ukuthi sithole abantu abawu 90% abagulayo sikwazi ukuthi sibafake kwi treatment 90% 95%
irrespective of isifo
but HIV in particular sibafake kwi treatment so u 90% lo bese uma kulo 90% suthathe wonke lo 90% si check i adherence ukuthi bayalandela ngempela yini bebonke lo 90% so 90% of the 90% utholakala but after that u 90% of the 90% of 90% bese kugcine kutholakala ukuthi yona i viral load ayehleke ngempela manje izifike ku level yokuthi ayisekho detectable so in essence nje iyindlela noma i strategy sokwenza sokubheka ukuthi imshanguzo yethu ne treatment yethu effective yini and umi effective iyasi lalisa yini isifo noma ivirus now that is the strategy ke esinawo now ichallenge kade inkulu ichallenge yokuthi abantu siyabafaka kwi treatment bese mhlambe sithi sifaka abantu abawu 100 ngezisibonelo nje la endaweni emadadeni sithi sifaka abantu abawu 100 kwi treatment emadadeni but after u 6 months awusenawo lo 100 usuno 45 awusazi ke manje ukuthi le u 55 usushonephi Whether yingoba ubengene ku treatment la emadadleni kodwa engahlali lana ehlala kwenye indawo noma uhlala eSwazini ubeze nje ngoba ecrossile noma useyekile treatment altogether. So kufuna sibe ne program ke noma i process yokuthi sibathola kanjani leyo. Lo program ke esithe kufuna si establish ukuze sikwazi ukuthi abantu bakithi sibathola kanjani sibabuyise ku treatment esibatholayo esingakwazi ukuba accountela sibazi ukuthi bayinamba encane kangakanani. But we must know ukuthi bakuphi so that we understand exactly ukuthi sisila nani.
Futhi kungebona abe HIV kuphela, ngiyacabanga nje umuntu we TB ukuthi mawuzizwa nje ukuthi uyakhwehlela hamba uyo check ukuthi unayo yini ngempela i TB. Mawusutholile ukuthi unayo thatha imshanguzo ungathi ngoba usuyibona usungcono ungakayiqedi, ngoba ngiyangizwa ukuthi uma une TB kuyakufanele ukuthi uyiqede wena uzibona usungcono bese uthi hayi sengingcono hayi sengiyayiyeka le mshanguzo uyiqedi. So u 90% is across board ukuthi HIV TB whatever diabetes konke nje mangabe kuthiwa thatha nansi imshanguzo uyithathe njengoba
kunjalo. You know i lost to follow up ikhuluma ngabo bonke abantu abakwi treatment. Wenze example enhle ke FK ye TB. I TB I think in the first 3 months or so ukuthatha treatment isuke isi usuzibona wena sengathi right ngoba umzimba usuyabuya mhlawumbe ukukhwehlela kusuke sekwehlile so ubona ngathi ungcono, but i virus engaphakathi noma i bacteria esingaphakathi emzimbeni isuke ingafile. Kanti i treatment le kuthiwa uyinikwa yona isuke yenzela ukuthi ibulale nya emzimbeni. So that's why it's important ukuthi i treatment iphuzwe ize iqedwe. Ifana no sonke ke ngicabanga ukuthi si guilt of that. Uma ngabe unikezwe ama antibiotics odokotela kuthiwa i treatment ka 3 days noma ka 5 days basenza sure ukuthi uyayiqeda. But ngafikile ngalanga lesithu noma lesithree uma iflu isihambile bese uvela uyayeka. Inkinga yalokho ukuthi ngizoyeka namhlanje. But after a month or 2 months uma isibuye iflu uba senginikezwa ama antibiotics umzimba wami uzobe so resist. That is why it's important ukuthi kufuna siqede treatment so that emzimbeni ungagcini sekuwena owakha ama enemies amasosha akho emzimbeni, ngoba if you don't do it wenza ukuthi amasosha akho agcine alwe nemshanguzo imisiphindi ingene emzimbeni. So it's for our own good ukuthi ngempela abantu kufuna bayiqede i-treatment.
Usalapho nje ngqonqosha asikhulume nalabantu ekuthiwa banamakhanda aqinile abantu besilisa. Sibenza kanjani abantu besilisa ukuthi babe phecelezi ukuthiwa babe health conscious bazinakekele? Because ngiyaye ngizwa abantu besilisa ukuthi umuntu hayi mina ngeke ngiyokuyohlolela igciwane ngoba umame uyithwele ngibone ngaye. Besides lokho sibenza kanjani ukuthi babe health conscious?
It's a very strange thing esinayo particularly ku society yethu ukuthi abantu besilisa generally aba akusiba abantu abayithatha serious indaba yokugula. Njengoba usho nje abantu besilisa you'll hardly find them eyo tester ngoba uthi unkosikazi wakhe noma upartner wakhe utestile hayi ume negative kusho ukuthi nami ngiright. Uyabo. Kanti scientifically akulona iqiniso lokho ngoba kuyenzeka ukuthi yena angabi susceptible to ukuyithola ivirus but wena ubunayo but ungaziboni. So sinezinhlelo ke esiz establishayo nesesiqalile zokuzama ukconscientize abantu besilisa including going to indawo abantu besilisa abahlangana kuzona sikwazi ukuthi sikhulu sikhulume nabo. Sinamanye ama programs, kune program nje esinaye ibizwa ngokuthi sibaya samadoda. Siranwa izinyane lesilo lapha na kwi department yethu. Le program yabo abanayo ihamba iyokhuluma nabantu besilisa bodwa behle ndawonye. Bevalelene nje as they would have done traditionally endaweni eyisibaya behlale phansi baxoxe bodwa ba advisors. So izinyane liba ne program lihlangane no mayor abantu besilisa abalidayo in the community ba invite abanye abantu besilisa baxoxe nje ukuthi how do you take care of yourself. By the way indaba yabantu besilisa bangazinaki igcina yenza ukuthi even into efana ne prostate cancer uma ngabe ebengazanga shesha ayibone ngoba sekulate, kanti uma ngabe bekwazile ukuyicheka as teste periodically ibingakwazi ukuthi ivikeleke ngoba iyakwazi ukuthi itreateke uma ngabe isheshe yatholakala. So sinazo ke inhlelo ezinjalo esizo esiimplementayo not even uthetho uqala ukuthi nje phela kufuna siqale sizisabalalise indawo yonke. Sinezinhlelo ezibheka ihealth yabantu besilisa specifically ngoba nabo njengabantu besifazane banazo ezingisi izifo ezibhekene nabo ngqo ezingaba affect abantu besifazane. So kudinga kube nezinhlelo ezispecific certificate lana.
Ulaleke ungqongqoshe wezempilo kwisifundazwe sakwa Zulu Natal ezosichazela ke kabanzi ngenhlelo umnyango onazo. Ungaba ke ingcenye yalolu hlelo umlaleli ngokuthi ke ushiye nawe i voice note yakho nombolo ilula kakhulu 066 040 4441 066 040 4441 nombolo ke ongasishiyela kuyona ke i voice note leyo yasigunyisa ungqongqoshe ke amathe la engingaze ngithole sengisenkingeni kuthiwa ukhincisa ungqongqoshe ngamathe asigwinya amathe. Alright, asikwamukele ke mlaleli kulona ke uhlelo lolulu yisipesheli silethelwa ngelokothi ezinhle umnyango ke wezempilo kwisifundazwe sakwa Zulu Natal. Ngqongqoshe siyela ngasemaphethelweni la ohlelo ngaphambi nje ukuthi silibeke phansi uhlelo. Two critical questions. Cervical cancer enye yezinto esibhekene nayo eyinkinga kakhulu ikakhulukazi mhlambe ke kumina umbuzo ngabe wokugcina hey ama ambulance awadunwa mhlambe safety kubasebenzi bama ambulance nihleleni. Two questions.
Hey, isiphatha kabi kakhulu FK lento eyenzekayo kuma ambulances ikakhulukazi ngoba abantu abatshontsha ama ambulance abantu esibazini. Abantu esihlala nabe emphakathini, iingane zethu, abafowethu, you know, abantu nje esiphila nabo. Now, uma ngabe uzotshontsha iambulance, ngifuna ukuchaza kuqala ukuthi kusho ukuthini lokho ngempela ngempela. Uma ngabe kuzobizwa iambulance bese iyaphuma ifike idunwe noma abafowethu esebenza nabo bathathela into zabo njengoba bekwenzeka nje eThekwini emavikini ayifew adlulile. Kusho ukuthi next time uma ngabe FK kuma wakho noma kudadwenu odinga iambulance uma uqala ufona oza kwethu esebenza nabo eminyangweni kufuna baqale bebe namahle bangazi manje ukuthi baphume noma benze njani ngoba abazazi ukuthi ngempela ngempela baphephe kangakanani. So iyinkinga le esifisa kuqala nje ukuthi siyayidinga ipartnership phakathi kwemphakathi abaholi bemphakathi so that amaphoyisa akwazi ukubabopha labantu abenza lokhu ngoba really it's not acceptable. Siyaxoxa ke no nomfowethu ubaba umxolisi Khawunda ukuthi bona njengabantu ababhekene namaphoyisa bangasiza kanjani kulolu daba ukuthi imoto zethu njalo uma ziphuma zibe ne escort ezoba nayo so that babe safe. But inkinga yalokho and ngiyafisa umphakathi ukuunderstand lokho kusho ukuthi usuzoba neambulance ephuma nemoto yamaphoyisa meaning it's double the cost ngaso sonke isikhathi ngelinye ilanga uyothi uyidinga ngempela imoto yamaphoyisa kwenye indawo ngoba ubangijinkunzi uyingakwazi ukufika kuwena ngoba isa phelezele iambulance ngenxa yokuthi thina igebengu siyaziprotecta emphakathini wethu. So iyinkinga ke leyo kodwa we are forced ukuthi sikwazi ukuthi siba protect abasebenzi bomnyango ngaleyo ndlela. So ikhona i-discussion ekhona. Kodwa in terms of imoto zethu we are putting ama trackers kuzona imoto so that sikwazi ukuyibona siyilandelele ukuthi zihamba igcinaphi including King Cetshwayo district ngoba nabo ba affected kakhulu ngokutshontshwa kweimoto. So we are working on that. We are also exploring into yokuthi sifaka ama camera phakathi within imoto so that ngesikhathi camera ingena siyakwazi ukuthi kwi control room sikwazi ukubona ngaphakathi ukuthi kwenzekeni uyayibona leyo nto noma ubani ongenayo and so forth. So we are working on it. We have added ama ambulance awu 88 kule financial year azo adda kule fleet esinayo. Siyazi ukuthi ayikho enough ngenxa yokuthi imali esibhekene nazo challenge esibhekene nazo yeyimali imi kanjani but si addile u 88 kule financial year zizofika nje manje njengoba kuphela u August but si adde futhi amabhasi amathathu amabhasi azo transport aba iguli ukusuka from the northern areas ukuye eThekwini lento besixoxa ukuthi kufuna transport iguli zethu. So we've added amabhasi kodwa nge financial year elandelayo ngonyaka ozayo which means around April nakhona sizo edda amanye ama ambulances isithembu ukuthi sogcina sifikile kule fleet noma inamba ye fleet esiyifisayo. Sengigcina ke embuzweni wakho wokugcina FK okhuluma nge cervical cancer isifo lesi okubukeka sengathi ngempela sesiqalile siyilento esiyibiza ngokuthi silent killer.
Yeah.
Not just i cervical cancer, cervical cancer, i breast cancer, wonke lama cancers lawa affecta abantu besifazane ayababulala and ababulala silently kade umnyango ukhuluma ngakho lokhu but siyabona ukuthi mhlambe kuhambe kube khona ukukhathala okukhona kweinformation. So siqala iprocess ke manje yokuyivuselela leyo information and sikwi process yokuthi sihambe sivakashela ama communities onke so that sikwazi ukuthi siba informe abantu bakithi ngale silent killer ababhekene nayo. Uyabona nje kule nyanga esinayo esikuyona ekuyinyanga yomama sinama programs amathathu esizoba nawo thina njengomnyango wezempilo sizoba nama programs awu 2 azokuba kuma tertiary institutions and to talk to young women ikakhulukazi e University of KwaZulu Natal na Songoye, so that we talk about all the cancers, we talk about the breast cancer, we talk about cervical cancer, but screenings nje generally including access to medication, we talk about indaba ye prevention with young women ikakhulukazi. Sometimes uyayibona sengathi manje kuyadembeseleka lana kubantu abasha ukuthi kufuna baziprotect, and we are going to talk about dual protection yokuthi umuntu akasebenzise amaphilisi noma ajove injection but ayisebenzise icondom because it's in their best interest ukuthi bakwazi ukuthi bakwenze lokho. So sizoba nalezo inhlelo ke ezi attenda abantu besifazane abasha, but sibe nohlelo oluzosimikisa emphakathini. Sizoqala kulenyanga kodwa sobe sihambela iprovince yonke lapho sobe sivakashela omama nje sibatshele silethe onke ama screenings including ama mobile units lapho abazokwazi khona ukuthi bathathe ama benze pap smear bacheke i breast cancer bacheke yonke into lapho siyilethe duze kwabo. So siyafisa ke ngalokho ukufisela omama inyanga enhle nenyanga e fruitful leka August. Siyazi ukuthi inyanga yomama unyaka wonke unyaka womama, kodwa uAugust inyanga ngempela esifisayo ukuyihighlighter ukuthi omama babalekile, ngoba omama bafana nomama uAlbertina Sisulu nomama uOgoxela basebenza kakhulu belwela lo mzabalazo. So babelwela ukuthi omama kube khona nabo isikhathi sokuthi baphakanyiswe, and isona ke lesesibhekene naso namhlanje.
Ngonqosha asibonga kakhulu. Ngeke ngisho uqaleni kohlela ukuthi angifuni kuze kuthiwe isikhathi sidliwe yinja. Sekuyimi ke lowo. Asibonga kakhulu ke kuNgqongqoshe wezempilo kwisifundazwe sakwaZulu Natal. Umama ke noma gugu simelane ezulu othe ke akasiphe nje imizuzwana nawe umlaleli, siyakubonga ukuthi ube ingxenyalo loluhlelo. Sikuthembisa ukuthi ezikuqhubeka ke izinhlelo umnyango uzoloku kuthinta ukwazisa ukuthi ke konke kuzohamba kakhulu kanjani ke. Siyabonga kakhulu ukuthi ke nibe ingxenye noma kuphi la benikhona, nisale kahle.